fight stamonga pamozi chenero monga ni ozi mela floni ya misozi ivuto ngalazi koza na 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 na
K-Ami Music.
Yeta leta ni 24 bars. Yene is a controller game monga fast. Hika silon kala fanu siyo mvela jazz. Vela mwe flowela, hichila manzi. Yezo piti la poche atini wine koma fanzi. Kufani kachimwela po performa pa clansi. Mayo what it do what it does. Mizi mai na mitalazi za madazi. Na mahaselazi muma fancy kazi. Ma bus drivers inava jaba mwangwazi. Team Villa Street inspired by Nas. But in the old city zibonga tichose gaz. KB chiringo satini kapa pose. Leta koma kiti segule koma dios. Tiba chose leko cheke ya kakamozi. Bazive ni vana bafani kama joz. Hii ni ya bonse kuyambila balozi. Holo kuba vemba idila na kujozi. Biti ya chepa ya paka maflozi. Mwene ya kwela monga manzi kufozi. Mafanzi bakamba the crown is yours. Nimbo ze uchosa dia diziri overdose. Haso ya muhudu ndiye ikali motivation. Kwera pake ami ndiye pakali occupation. Alpha
exclusive from Afrofy.com
24 bars. Mayo Missy Mina Mitalas is a majaz. Team Villa Street inspired by Nas.
It's a rap. Album coming out soon. Big up to the producers. Killer Beats. Big Busy on it.
K-Army.
Big shout out to the entire K-Army fam. J Cash, Tice, Rich Boy Attitude, Neo, Amerigo. Yes. Album coming out soon. Nothing has changed.
Exclusive from Afrofy.com.